ngiyasikhwele nje, sikhwele nje.
Yehlisa isikhwele.
Sungaxeka abantu uxeke na.
Ayi,
uyalazi.
Azizwe.
Njalo mangi ngekhathuze kwakho, you always think I'm up to something.
How something?
Futhi mangi nawe uneliseke efonini yami, you busy searching.
And you are loving you.
Ungibuza imbuzo ubukuphi noba nenzani, sophenduka usatshe. Uyise uthando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Lesikhwele sakho sokubulala. Kunjuzwa ngento yango 94, miss call nakhona landelwa video call. Nangayibambi world of four, sengidlala usijave before. Zinte sekho like before. Can you please go back baby? No, I cannot go back baby. You're too insecure. Too much as quelle, you can't find a cure. Lungisa inhliziyo yakho nendlela zakho. Njalo uma ngingekho eduze kwakho, you always think I'm up to something. Futhi uma nginawe awuneliseke efonini yami, you busy searching. Ungibuza imbuzo ubukuphi noba nenzani, sophenduka usatshe. Uyise uthando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Lesikhwele sakho sokubulala.
Ngiboshiwe ngisechallenje sengafahla, nokuya mzobe nzini ukubiza ukunyamala. Kadele kungenza isoka lamanyana. Ayi, nalo muntu uyangihluka, noma ngithula uyangithuka. Lana kukho kuzoluka, lolu thando liyangihluka. Suka mandamente uyindoda, angihlala uyangikhahlela ngibhola. Kwekati nekhundwana uyimbola, ngishade nebhubezi uyimbola. Wenza yakukujabulisa noma sengikhala kukudabulisa. Nasempedeni awusangijabulisi, khona abancane awusangiqabulisi.
Njalo uma ngingekho eduze kwakho, you always think I'm up to something.
How something?
Futhi uma nginawe awuneliseke efonini yami, you busy searching.
And you are loving you.
Ungibuza imbuzo ubukuphi noba nenzani, sophenduka usatshe. Uyise uthando lwami ngiqhubeke, mhlambe phambili ngizothola something. Lesikhwele sakho sokubulala. Too fefi, too much together, kushule madlozi.